I would like to introduce. Music.
Standing staring at her.
Pusha gundua, ukitaka maisha yako iwe sambamba basi tumia, tumia, laini ya Safaricom. Pusha gundua, ukitaka mawasiliano yako iwe sambamba basi tumia, tumia, laini ya Safaricom. Ndugu yangu tumiza, haina haja kuwaza. Ndugu yangu tumiza, haina haja tena kuwaza. Ndugu yangu tumiza, haina haja kuwaza.
Baba affordable, ashuba o hamsa, somo jansa mbili, hamsa hello, usikuwe na wasi, tutabonga tu, store bonus, ama nitakupa kirwedo, mambo fine. Weka bamba ni kama kuinvest, una kushinda mameli, na store bonus, bonga boss, likiwa mo, una magift, example, smartphone, Huawei ama redeem, kurudi kwaka airtime, kama umesota either. Unaza pia diode star 131 hash uko wacha hazi maisha kuwa we
tusha gundua ukitaka maisha yako iwe sambamba basi tumia tumia laini ya Safaricom tusha gundua ukitaka mawasiliano iwe sambamba basi tumia tumia laini ya Safaricom ndugu yangu tumiza
M-Pesa kila kona, M-Kopa, M-Sola, M-Shwari, zote ma-M, na Safaricom. Nitabai vitu, sina cash, nalipa na M-Pesa, sina do, nalipa na mabonga points. Maisha sawa, sina gavalu valu, Safaricom, washa tupa M-Shwari, save kabob, kabob, zote kuwa mabob. Bada ya domo, naka indros, kuna galon, bada ya kusave. Mayu to save, mashani tu wa save. Ukiwa na M-Pesa, don't ziko save. Hakuna kuku wanga, extravagant. Bravo, bravo, bravo to Safaricom. Utamu wake.
Tusha gundua, ukitaka maisha yako iwe sambamba basi tumia, tumia, laini ya Safaricom. Tusha gundua, ukitaka mawasiliano iwe sambamba basi tumia, tumia, laini ya Safaricom. Ndugu yangu tumiza, haina haja kuwaza. Ndugu yangu tumiza, haina haja tena kuwaza. Ndugu yangu tumiza, haina haja kuwaza.
Safaricom.com maisha mbele mbele usikaya kula home jinya kulie line usikuwe bottom watakucheka cheka hautakuwa form Safaricom the better option you better realize and get connection your life is fading get perfection see me dead and I'm always on to better life I'm getting on. It's a vote of thanks to Safcom on behalf of the all users to awesome. If you haven't get some hand, when you get some. Basi dandia, dandia. Basi dandia, dandia. Basi dandia, dandia. D-Y-E-N, D-A-N, D-A-N.